nikafal kwenye radio na nilikuwa na nia kule nikafal kwenye radio wanasema ni kwa auto focus nikafal kwenye radio nikafal kwenye radio nikafuzi kimasta na juice wanadai wanapenda vile na wanosha wanadai wanapenda vile na washika wanapenda vile na wanosha wanadai wanapenda vile na washika niko kwa heavy wala sipo shabi nami na kipa kwenu zenge story cheza na biti kama kwa tayari wamesha kivi mimi ndo mahivi wanadai wanapenda na doko eti na wafanya babeti mambo kila siku wanakuja teko mambo nami na wampo sino maya na Mela mafozi haki minisairi Nina wawusha night kwa kamori Do anybody wanna tell me something Hili pini la wafanya na ni crowni Wanadai wanapenda na doflow Eti na wafanya vabe jimbo mwam Kila siku wanakuja takama Nami na wapasi na umayana Wanadai wanapenda vile na wanusha Wanadai wanapenda vile na washika Wanapenda vile na wanosha Wanadai wanapenda vile na washika Cheki vile mina leto patashika Mafans wangu wanzeni kuhuka Wameyajana watu toka mbali Kuna mademu wa kila sampuli Umefumika mpaka mtangoni Tupaza vunjwa na mosto haoni Hapa ni klabu hapa sitokoni Wacha utoza kujifanya koni Wole gine munavutana mashati Eti kisa huyu kampokonya binti Sibasi hiyo ni yake bahati Teki mungine usipoteze wakati Umefubika paka mlangoni Tupaza vujwa na mosaoni Hapa ni klabu hapa sitokoni Wacha utoza kujifanya koni Wanadai wanapenda vile na wanosha Wanadai wanapenda vile na washika Wanapenda vile na wanosha Wanadai wanapenda vile na washika Wanadai wanapenda vile na washika Wanadai wanapenda vile na wanusha Wanadai wanapenda vile na washika Wanadai wanapenda vile na wanusha Wanadai wanapenda vile na washika Wanadai wanapenda vile na wanusha
Hey yo, uwe ndani ya club ama beach party, iwe house party, yeah, it's a sweet feeling, rusha mikono juu ya hewa, it's a crack sounds production, Didi, mchafuzi wa mapose, yup, kimaster master, one time love.